Kal sugan baahir galay qalbiyo Isku soo samaa Saradada aashaqiyo Wana Safiya kudagi sugan baahir galay qalbiyo Isku soo samaa Saradada aashaqiyo Wana Safiya kudagi soo saydo waran skuda saldigay kasab lo tumeeye chantuna skuraacde sahal farhad ba soo saydo waran skuda saldigay kasab lo tumeeye chantuna Skurraacde sahal Jaakire wa Suudiya Siday kuna beeru helay Nolosha saaca ku tagay Wataa samatay Seski qoyski bisay Jaakire wa Suudiya Siday u rabay ku helay nolosha saaca ku tagay Wataa samatay Seski qoyski bisay Jaakire wa Suudiya Siday ku rabay u helay nolosha saaca ku tagay Wataa samatay Seski qoyski bisay Shaakiriyo wa Suudiya Siday u rabay ku helay Nolosha saaca ku tagay Wataa samatay Seeske qoyske dhisay